umntanam ushadile ulotolo uphelele nje yazi into azenzayo zimphisela ngamahloni yazi into azenzayo zimfangela ngamahloni zingamanyala mntanam lezo umntanam ushadile ulotolo uphelele nje into azenzayo zimphisela ngamahloni yazi into azenzayo ziyanyanyisa mntanam nje zingamanyala mntanam nje umntanam uyajola ekhaphile yelo umntanam uyajola ekhaphile unamanyala mntanam wenza amanyala mntanam nje ubaba mkhwenya nobuzakini ubaba mkhwenya nobuzakini uthi ngamnyala kanjani naniwe umntanam nje
like